ukeye mahoro yanje umweru kumbi nkunda amagambo ya sobanura urukundo rwacu sinayavamo niyo nayandika ku nkuta z'icyumba cyanjye sinabivamo